it's a tease.
Big Mama.
Bani music.
Eti mama mazoea, mi ananipaga na tabu. Yani mwanzo ningejua, mi ningefanya haya kwangu. Eti mama mazoea, mi ananipaga na tabu. Yani mwanzo
Fata michongo nilipo